됐어요.
Chochote ni fanyacho, maisha yangu ikupendeze. Popote ni endapo, chochote ni fanyacho.
sadaka ikupendezayo manukato.
Let's sing that together.
Iwe sadaka ikupendezayo manukato.
Can I hear the congregation sing?
Thank you, Jesus.